ngitshela abantu ukuthi sando sami ubatshela ukuthi mina usangithandi kanti nguwe wathi kimi sofa silahlane. Yini utshela abantu ukuthi sando sami ubatshela ukuthi mina usangithandi kanti nguwe wathi kimi sofa silahlane. Utshela abantu ukuthi angimali ngiphucile impela sithando sami ngingamela utshela abantu ukuthi angimali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Please ngicela ukukho, please ngicela ukukho, please ngicela ukukho wedali, please ngicela ukukho namhlanje. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Please ngicela ukukho, please ngicela ukukho. Sando sami, tadi wami, yeah. Sando sami, tadi wami, yeah. Sando sami, tadi wami, yeah. Isunga sunga lelu bala, oh yeah, oh yeah, yeah yeah yeah. Sangithande kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Yini utshela abantu ukuthi awusangithandi kuba mina nginamali. Please ngicela ukukho, please ngicela ukukho. Wait, please, until you go, namhlanje.